Hey, y'all kidding? I heard about these best rappers in town, you heard about that?
Kid Cudi.
Yeah, nigga, I heard about that. But I'm not sure if they're real best rappers in town, nigga.
Real nigga?
Real nigga.
When you're my rapper, wa kutokea Msata. Mnoji tapa tapa daily, you are the best rappers. You're not the best rapper, kuna my best rapper. Oko mita, nashukuru mini mejipata. And I'm the boy from Arusha, our city. Sinoni daraja mbili, shout out to Nikyo Pili. I represent this shit for real. Na kitambo niliamini po siku jitalipia bill, deal. Na kusu rap, tulianza rap toka sua. Mulize dazi, bigi shirima wanajua. Vilivo ni yaribu, ndo muda kuviaribia. Na kitakili tambue po siku tutatusua. Mgwa kutoko lianza rusha kuja daa. Na lengo siyo kwa statu na kumake chapa. Na siyo kukesha baku mba picha na master. Lo niko na damu mchomvu kesha babu wa kita. Na siku pagawa na page za master. Instagram piche na nga wengiwa na lala nja. Da da ndo hii wahuni ndo alivyo njibu. Kaa chini tasmini makini upate jawabu. Inapendeza kumuona Ras Omega na lianja. Na kila lepite mgongo wa river game soja ni star. Haipendezi wetenda wema nenda zako. Na yona shukrani ya mateke ya punda nyusoni mwako. Nya 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 session 2 ina the air. Hapa ni ukweli mtupu, hakuna uongo wanombea. Na usije kichwa kicho tapotea. Na kama ni bato poa, niko pale na wangojea. Na shogo sina, domani ya mnioni nioni nao. So kwa mitandao tu, wala maskani zao. So kwa pati pati zao, wala majumbani mwao. Siti magu, na siyomba lifti za gali zao. Na mungu anabariki zidi alijua la dust. Tujo tulienda kwa mguu, squeeze itenda tumekaa. Da da ndo hii wahuni ndo alivyo njibu. Kachini tasmini makini upate jawabu. Nia 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 marapa wabudu pombe. Walo shindwa kuigia mfano wa Dangote na Konde. Kwa kunda lebo zao zikuze wasani wao. Wakawa makundi yao kukuza majina yao. Wakasahau msemo semao mtu kwao. Walipotona lingoja tujipendekeze kwao. Au, ambie mekula kwao keke tefanye tusote soma zangu wa mazao. Ambie zoma rapper zijandaya muma weko. I'm the best rapper kati ya obora. Wasi delay ni potoka far away. Lengo ni to get paid. Thanks God for the blessing na pamba tunavunja bay. Mtumba sukari ya koo nye usingumu kiatko. Hii ni tofauti na zile mnazo ziona kwenye show. Kwanzia swaga paka flow tumechafukwa na raw. Roundi na piga za koo mpaka mseme po. Nasikia sikia unafanya ile so kama mimi no. So kama mimi bro hawezi kuwa mimi no. I see myself juu yodonyo lingai. Nikiwa juu okokola sili mixa na kula dry. Nye 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 homo fake rappers.
Na wanye awa majama walizani tapotea. If you don't give up put you in the air. Yeah yeah yeah.
Nye 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 homo fake rappers.
Na wanye awa majama walizani tapotea. If you don't give up put you in the air. Yeah, yeah, yeah.
Them a know me as Young Omega, the YOMG. I represent River Camp Soldiers for life, baby.
For life, baby.
You already know what it is.
You already know what it is, niggas.
Pow, pow, pow. Pow, pow.
Kid Cudi.